halali wala sinzi, hanya jipeke yangu Mungu Baba, wanaoniombea shari hazinifiki, ananilinda Mungu Baba.
Check it out yo, chupa mkono chai au si.
Tushapita hase, tushabeba zege, ugali mandondo wa kwa mama chege. Right now tuko hapa, tumesha jipata, hakuna mashaka, matatao, mashakao. Na kuna watu hawataki twende, rumbaya ijengi, wanafosi wajenge. Ila tuko hapa, right now tuko hapa, mashaka, matatao, mashaka. Wanangangana kufosi kwenye njia situpote, ila sagobi akipanga lazima litoke. Okay, okay, huwezi shindana na
sagobi,
wanashindana na
sagobi,
usishindane na blessing over blessing, huwezi shindana na
sagodi,
wanashindana na
sagodi,
usishindane na
sagodi,
kwa maana kasha blessing, blessing over blessing.
Lakini sipote, Mungu wangu yuhai, anazidi nibariki and the final say. Nibariki
sago,
pipeza vya kodi, imia mia mbili nisitiri nisivikose ya osho. Nye Mungu yu,
nye Mungu yu,
so babako,
aleluya,
upanza pangiwi, anafanya takacha. Nye Mungu yu,
nye Mungu yu,
so babako, wanonionea wivu sana kula kwa macho.
Baraka za Mola na bi mkubwa, nizunafani ni survive umjuba. Na ukitaka tutu pishane luga, nizingue kwenye mkwanja afuba. Kitambo mina zichanja mbuga, nitapoteza saa ila sipotezi muda. Kazi ni kubwa, tushakuwa kubwa, achia toto cheze za ubuga.
Sina whip, sina whip, sina jealousy, naona toto naingia mbaga gia siya. Sina whip, sina whip, sina jealousy, wambio lipo ingia tatokea siya. Sina whip, sina whip, sina jealousy, wambio lipo ingia tatokea siya. Sina whip, sina whip, sina jealousy.
Maisha yenye ya kibongo, watu wana dogo, ukiwapa kisogo, wanazite manyongo. Wanangangana kufosi kwenye njia situpote, ila sagodi akipanga lazima litoke. Okay, okay, huwezi shindana na
sagodi,
wanashindana na
sagodi,
usishindane na
sagodi,
kwa maana kasha blessing, blessing over blessing,
wezi shindana na
sagodi.